amenishika sana sio kidogo. Kamwili kazima mina isi joto. Unavyo nyonga nyonga, umenishika sielewi. Na unavyo deka deka, minacheka sielewi. Unachekecha chekecha, unaniumbisha yumbisha. Unachekecha chekecha, unaniumbisha yumbisha. Mama jopole, jopole mama jopole unioko. Mama jopole, jopole mama jopole unioko.
Mama pepe.
Changanya sala kasamba suti. Mimi hoi hoi, siye sale sale kwenye tuwa kisuti. Mimi goi goi, and you know this show is murder murder. Mimi chali chali,
na ukinitosa mwenzako utani mada. Wako hoi.
Unachekecha chekecha, unaniumbisha yumbisha. Unachekecha chekecha, unaniumbisha yumbisha. Mama jopole, jopole.